haba, mbona unasifa, utaniwa mwenzio, pasipunguza kidogo. Mahaba, kina nipanda kita, dona ugua mwenzio, paka nagusa kisogo. Ah, okay basi, nimesha penda, tanambia nini, imesha ridhika. Tuseme basi, nonisha penda, tanambia nini, kwake nonshafika. Nikiwa nae nauna kwa dunia yote, yote, yote hapo. Kumbe watoto elfu mbili ndo na mapenzi hizi, ati mindo na juwenzi hizi. Upali na nikata pumzi, mpaka moyo unadundati. Unafunishika mwili umesome haiti, suna jiwa pakuni charazi. Jashwa teka makuna isi. Yeah, yeah. That's why I sing for you, sing for you. Oh, that's why I sing for you. Okay basi, nimesha penda, tanambia nini, nimesha ridhika. Tuseme basi, nonisha penda, tanambia nini, wake nonshafika. Nikiwa nae nauna kwa dunia yote.